Isithombe sesibili. Izinhloli nezithelo zaseKhanani. Numeri 13 verse 1 to 33. 14 verse 1 to 38. UNkulunkulu wathembisa izwe laseKhanani ku-Israyeli. Kwafika isikhathi lapho uNkulunkulu atshela uMose ukuba atshele amadoda ayohlola izwe. UMose wathuma abaholi abangu-12 kanye noJoshua noCaleb. Lamadoda abuya emva kwezinsuku ezingu-40 ephethe lomlayezo. Siyile ezweni osithume kulona. Kuchichima uju nobisi. Linonophele futhi livundile. Nazi izithelo zakhona. Kodwa abantu abahlala khona banamandla futhi amadolobha akhona aqinile. UCaleb wazithulisa ezinye izinhloli wathi, kuzomele sihambe siyolithatha lelozwe. Ngoba sinakho ukukwenza lokho. Kodwa amadoda athi, ngeke sibahlasele labo bantu. Banamandla ngaphezu kwethu. Bagcwalisa umyalezo omubi. Ngezwe ngalobo busuku abantu bakhala bekhononda ngabaholi bakaNkulunkulu uMose uAaron kanye noNkulunkulu uqobo lwakhe uNkulunkulu wathukuthela ngoba abamithembanga wabaholela emuva ehlani iminyaka engu-40 wonke ama-Israyeli angamathembanga uNkulunkulu afa ehlani